madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa booqashadiisii uu ku tegay turkiga talaadadii u adeegsaday muhiimadda ay xulufada ukrain u leedahay in ay ciidamo u diraan ukrain si ay u xaqiijiyaan heshiis kasta oo nabadeed oo lala galo ruushka laba arrimood ayaa aada muhiim u ah ciidan xoog leh oo reer ukrain ah iyo geynta ukrain ciidamo kale sida yurub iyo maraykanka oo saaxiibadayada ka mid a salaniski ayaa sheegay in arrinka uu kala hadlay madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan balse ay tahay xilli hore in la shaaciyo natiijada wadahadallada iyadoo erdogan uu xiriir dhow la leeyahay salaniski hogaamiyaha turkiga ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan la leh madaxweynaha ruushka valadimir putin si kasta ha ahaatee turkiga oo leh ciidanka labaad ee ugu weyn nato ayaa u taagan inuu taageero ukrain wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa toddobaadkan meesha ka saaray in aysan jirin wax ciidamo nabad ilaalin ah oo nato ka socda oo ku sugan dalka ukrain balse muhiimadda ay ciidamada turkiga u leeyihiin ammaanka yurub ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo iyadoo maraykanka uu dalbanayo in yurub ay xil weyn iska saarto difaaceeda haddii dhinacyadu ay ku heshiiyaan turkigu wuxuu u diri karaa ciidamadeena howlgallada nabad ilaalinta waa maxay sababta aan sidan u leeyahay turkiga waxa uu ku biiray howlgallo badan oo nabad ilaalineed oo qaramada midoobay ah ciidamada turkiguna aad bay u awood badan yihiin xuquuqda aadanaha ee turkiga oo liidata ayaa saameysay xiriirka uu la leeyahay midooda yurub falanqeeyayaasha si kastaba ha ahaatee waxay sheegayaan in walaaca la wadaago ee laga qabo ruushka ay sii kordhinayso mowqifka guud ee dhinaca amniga waxaan u malaynayaa inay tahay muhiim ka mid noqoshada isbahaysi la wadaago waana in yurub ay kor u qaadaa doorkeeda halka maraykankuna uu diiradda saarayo meelaha kale ee adduunka ee halisyaha waaweyne ay ka jiraan hogaamiyaasha yurub ayaa toddobaadkan kulan ay yeesheen kaga hadlay halista amni ee soo wajahday qaaradda iyadoo ciidamada turkiga ay ka sara marayaan inta badan dhiggooda yurub ankara waxay sheegtay inay door muhiima ka ciyaari karto difaaca yurub isbahaysiga yurub waa uu fahmi karaa in turkiga la-aantii aanay sii wadi karin difaaca qaaradda yurub iyo ammaanka yurubta atlantika haddii turkiga uu diyaar u yahay inuu taageero amni iyo awood difaac oo yurub ah haa turkiga ayaa la rumaysan yahay inuu leeyahay 800 oo kun oo askari oo ka tirsan ciidamadooda qalabka siga oo ay ku jiraan kuwa kaydka ah falanqeeyaasha ayaa sheegaya in astaan muujinaysa xiriirka sii wanaagsanaanaya ee yurub iyo turkiga ay muuqato madaxda yurub waxay bilaabeen inay qaadaan diidmadoodii ka dhanka ahayd iibinta qalabka militari ee turkiga ee muhiimka ah iyadoo ankara ay doonayso inay casriyeyso ciidankeeda taasoo ay ku andacoonayso inay dani ugu jirto yurubta oo dhan